Yes. Luku, ey. Yeah, Luku ni moto, Luku ni safi. Nimetoka soko, kashika mambaji. So piga mafoto, piga manjafi. Cheki mangoto, Luku ni sa. Luku ni moto, Luku ni safi. 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 Yeah, Luku ni safi. Na Luku si wachi. Umati na ulizo mahali na toa hizi Luku ni wapi. Sa zingine ni taki, juza duka sitaki. Sa zingine ubadhi ya makari ya kobora Luku ni safi. Prime oli kwa ni tafi, tukiboni manati. Sekonga piga Hanson na Masahara nkidunda mapati. Sa inki piga marashi, lazima ikue warachi. Na misi tambui mambono onyesha fugesi kidole chakati. Luku ni safi na choma kabasi. Iswaga ni classic na kwanga true. Osema I'm lucky juvle niko kazi. My friend usafi ni hali ya juu. Shati Versace jinare na mbati jamisha kamati washoni mafuu mangiuso wataki bavle na wakata nka movie yangwati, you know how we do. Luku ni moto, Luku ni safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So piga mafoto, piga manjafi. Cheki mangoto, Luku ni sa. Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luku ni
Kile Luku ni moto zini wasafi, izi manishi ya Simba. Miku janga na lethe metoka Kongo wananitamo kilimo bimba. Iluku inafanya mademo moshada na Nairo wanataka mimba. Nazidi kuchimba, wakitaka yomiti na kuja na timba. Juluku ni safi nimechafua baki ukida kuwa ngware. Niko toy market nikichagua swaga balade goreza na lambi. Sikufu salami ya ni fresh kama gun fashion killer ni mimi they wanna become. Sitomi picha nikitoa album, cheki hawa wana try kudunga kamimi. But mini wa kwanza Adam, sezi korong kachini ni Nike. Labda nikiwa na wakadinali manoti kwa long. Shingo ni ice ya we taking it internationally. Tututu Somali kaliba ni kali. Tabidi wapunguze ipu paka fali. Pia waseti mali jumiro lingi na madenge tikali.
Luku ni moto, drip inatesa kama mama kambo. Sijashinda loto, nataka shori katali yao yando. Luku imeketi, that's why in my city they calling me Rambo. Buda si cheki vile miudunga ni kama singano. Kali done told me we gotta go get it. I told him my nigga you know how we do. Ini ya marafa wadunga mandula za tao na fujo na wana jidu. Bogi ya drip paijafika bay na wamekazana. Kani kutema Buddha mini master. Mi wanga bombo ta kushinda rasta. Mini disaster vile na tafta cash ni kani kokasta. Asta Buddha na senti kimoja cause I am the man and I already told you. I am a soldier beach boy. To get to my level you gotta be bolder.
Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luku ni sa.
Luku ni moto, Luku ni safi. Piga mafoto kipaparazi mepiga pasi. Luku ni jasi, sura ya kazi. Design imepanda mpaka majuna tolewa na ngazi. Luku ya wera, cheki bado na wabeba kaka magera. Shure amebeba kivera, amezificha kwa dera. Ametukosea lakini human is to era. Msape kihela lakini kiluku omera. I be so fly, so fly. You know I be so high. You know I always get more life and more likes, yeah. Alhamdulillah, Johnny me for right.
I got that wet, wet. I got that drip. Come dip in my sauce. So many flavors. I got them flavors. You can trust me, baby. I'll keep it wet all night. Have you up all night. Get your swag right. Dior Chanel, right? Put you on the flight. You ain't heard of. I'm your favorite drug. Get you super high. Just don't fall in love. Cause I ain't the one, yeah. Let's keep it player.
Keep it true.
I'm loving the vibe. That look in her eye. Cause you keeping it real. 100. I can't even lie. You giving me vibes. Giving me feels. Your love is like a summer breeze. I can't chill.
Luku ni safi ni jenge ka sling tu. Kwanza ni pige kamboto. Na lifika bei ni ka import. Uwaga sidungi za local. Ukunje na pressure mangoko. Dilo na shino mekesha kwa soko. Kwa foot diopta dhani na ball. Last ya sema niko msoto. Kitaka kuflex nosonga na best. Luku na piga so kama the rest. Kifika kwa base wana respect. Juvle ni medungu tajwa mindo guest. Weche kivaz illuminati. Penye na dunga nafanya unakati. Fanya research Buda relax. Yangu inakuja na feel na touch. Ligi na cheza ya mess. Yakuna siku minarudi ya jersey. Na kuacha kudrip siwezi. White tu mimi ndo mama mlezi. Kingaria suit kishenzi. Age wa mimi ndo mkurugenzi. Agenda ya leo ni Fendi. Na tunapita na walio wengi.
Luku ni moto, Luku ni safi. Luku ni moto, Luko ni safi. Luko ni moto. Luko ni safi. Luko ni moto.
Well check it, luko ni moto, luko ni mrecha, luko ni safi. Luko ilitoka kwa bunda, luko ni Nike, luko Versace. Niliamka kama Omolo, nisikia Omolo, niliamka kama light skin. Niliamka kana headache, nilisegati mali ni safi. Check it, luko ni moto, luko ni mrecha, luko ni safi. Walisema ati what, nikasema ati what, wajue luko ni safi. Niko loud na ipiga kilelele, ama palo na pigia kimelele. Mina pina mangi os kilelele, niko juki Julius Nyerere. Oh yeah. Ati mpesa japiga the prrrr, badi yomboka sitaki eh. Saina cheza na EABL, milili sareza warachi eh. Cheki orenos vile kutu, gure naongeza magadi eh. Luko ni
Sasingine mupiga vitenge, kufiriri ndana madenge. Sasingine nudunga mitumba, na bado nateka mabebe. Mi ata si boso, baluku wa safi. Nakani mbonoko, ai, ata ndururu upati. Sikuje kwa soko pia kama umesota, atuna masa za kupima kagua. Hapa ni mboka na piga flipopa, hakuna kukopa so bitha nunua. Pige mayelele wengine wolo, yojukani luku situshai uwa. Kama unakwanga umepiga kifollow, suche kima photos ukwanga kishu. Napiganga trip,
luku, luku,
magisha na whip. Na kama ye luki jatosha sina fananisha na kick. Nikute na bima mbakati, luku na piga za wati. Na mbaka ni chokoze wati, juluku na piga ni safi.
I wasn't going to kill it again, but part of me though I had to bring it back. Cause some of you don't understand Swahili, so pay attention just before you react. I know you wondering what we'll be talking about when they're saying that luku ni safi. Luku is drip, safi is clean, there you go. Now is you happy? Feeling like a Mac, ooh baby. And the way I swag's too crazy. Feeling on my tattoos, my strip drip, but a nigga never rock. Fugazi, chilling on my lap, two ladies. People really digging I move lately. Cause I walk nice and I talk nice, why you think I'm doing this for? Fuck you, pay me. Wanna give a shout to my homeboy Tata, don't boot force in my homeboy Steph. And I can forget about my homegirl Saru. Brick what they do, y'all know we the best. And I'm too famous to stay low key. So when I pull up, they gon' see all the ice on my neck. Them another nigga pulling down a mullet, Papa Jones, I'm a K.O.B.
Look on the moto. Nimetoka soko. So pick up my photo. Check in my goto. Look on the sa. Look on the moto. Look on the safi. Look on the moto. Look on the safi. Look on the moto. Look on the safi. Look on the moto. Look on the sa.